East Africa.
Once again, yo.
It's Grandmaster.
It's your boy Jay. This is how we do, bro.
Kasona.
Namka asubuhi ni na mani tele, kashafanya tuwe best, nenda saka mchele.
Ana nipa mid cast,
yani hapo mbele.
Ana shusha tuma bless,
kisa tuna kwere, yeah. J to the force kama boss, navo flow, navo force, mid cast, na manol shot. Blessi upande wet, tuwe hot, hatu lost, tie to cost, tukipiga to my god, yeah. Keshafanya baba, keshafanya sana, anafanya mara saba, tuko fresh, said ya jana, wana, bana, una, fanya, shindi uje hapa ni mabless, kila kona, ona, ponya, laughs zenye suna, kitani tunanja ya kudrive to mabima, mandinga, chills za kizimba, nikiwa na kishimba ni mabless, shasha timba. Unafanya baba, unafanya sana, twakosea siku zote bado huna noma. Kwa jina lako Mungu tunapona tena, tukitubu mara zote hukumbuki jana. Tuna bless tuza jae, tuna bless tuza jae, tuna bless tu. Tuna bless tuza jae, tuna bless tuza jae, tuna bless tu. Tuna bless tuza jae, tuna bless tuza jae, tuna bless tu. Tuna bless tuza jae. Tuna bless, tuza jaa, tuna bless.
Kile tunachopitia, tunasema sati maulana. Kile siku kupabana, kanuni, kazi na sala. Kukuru kakara, kimbizana, tafta jala. Tunonekana wa shamba, tukimwabudu ala. Wajanja nonekana, ni wenao shinda bawa na shangaa. Vile tunasurvive, ki master, ki rasta. Siri kupiga goti mbili ya pasta. Tunatwepusha na mengi, vile tunaishiki gangsta. Kosa marangapi, kile siku tuna mess up. Pesa ndo sababu, Babylon wanatutisa. Ma beef paka, tukampoteza, tupa kwa west. Rest in paradise. Machizi wanaroga wakichoka wanasali. Awajuu binadamu wanajali mali magari. Wanasahau maisha bila kuna peace ni hatari. Watambui kati ya mganga na pasta nani afadhali. Wapya bari tunang'aa kwa nguvu za Mungu. Mungu ali juu, Mungu aliumba nchi na mbingu. Amen.
Tuna bless tuza jae.
Tuna bless
tuza jae. Tuna bless tuna bless. Tuna bless tuza jae.
Tuna bless.
Tuna bless tuza jae. Tuna bless tuna bless. Tuna bless tuza jae.
Tuna bless.
Tuna bless tuza jae. Tuna bless tuna bless. Tuna bless tuza jae. Tuna bless tuza jae. Tuna bless tu. Yeah.